tena pisela kwa wanaunijaji. Honey fake toast, mambo kibosi bosi, like haitoni costi, mzigo metuwa poti. Acha shereke, nishereke, nikunywe hadi nilewe, nizime tinga hadi nibebwe. Hakika Mungu wetu sote, tena natupenda sote,
sote.